Nipe mabawa baby wangu, nachotaka twende mbali. Nitamuomba Mungu wangu, zisikutishe zao mali. Anayegawa mwenye mbingu, jengo la wito fuhari. Mapishi yao ni majungu, warusi jari zao shari. Napendo jari yangu kari, kesho yaja afadhali. Nachopenda masiwa, ni kuono kifurahi.
I want to be with you forever, forever. Oh baby, ndo tucheze kombo lela, alela, me and you. Oh baby, wanatamani tuachani, tuni kukosewe.
Kujue leo hii na kupenda zaidi ya dola. Hata wajena shafura hii ya pomundo wako lula. Sio kwa leo hata kesho, hata kuona antinora. Ndugu zako shakubali, yebuchi za marigonga. Nyuso zao zapendeza, niweke mbele yako tai. Wao wabaki vichwa chini, mfano wa maji sakafuni.
I want to be with you forever.
Game boy, the corner of Viagra, live y'all.